Dhambi kufanya fanya na kila uovu huwavutia. Kwa matope wanaingia, kwa waovu wanatulia. Shimo wanakimbia bila kujua wanapotea. Love ni connection na rap ni selection. Christ liberation, salvation, resurrection. Come this direction, we make good position. Make your decision plus pure introduction. Dhambi tuziache zote, tuko bela tension. Zote tushikane, matengano tusimension. Christ yeye kwetu siku zote ni protection. Heaven tuingie inaitwa Mount of Zion.
Jo kwa Yesu we, akupe zawadi yako we. Jo kwa Yesu we, akupe zawadi yako we.